Bridget Mars!
Your body, kuma body.
Yo, squeeze me tight, squeeze me tight, squeeze me tight, it don't
know. It's fit here, baby.
Your body, kuma body, you know, do me style.
Chupa Bota milanga mfuga
Bakunge.
Oh, look a go vote mwichalo.
Yeah, yeah, nyona jadi tuzi na matela.
Oh, mfama sanyo simalo.
Hey, echa sande toli na kupenda.
I'm only single one no one if I taka. Mbe mkwano nobi singa mbanka. Amatala matono mchikiri daka. Ulea kulobe sanga taweza waka. Bobo nchakala mkwakala changu tubale.
Changu tubale nyamu.
Ntula nebange when situ kate.
Mboya tamide. Mgweba mero sina kutanyongera. Echinsa nyusanyabo wa senga nalia. Sikiriza kusari lulichimera. Kanku fikirile mpaka singa guansingira.
Nobody kumabadi. Boyo rapa dapta omadomi. Study me kuavadi. Study me so you don't bother me.
Girl, ya badi kumabadi girl. Girl, ya badi style madami.
My baby chupa kuchupa
Bakunge.
Buta milanga mfuga
Bakunge.
Oh, look a go vote mwichalo.
Yeah, yeah, nyona jadi tuzi na matega.
Oh, mfama sanyo simalo.
Hey, echa sande toli na kujeta. Yete chitabu chumpanike. Mikono wakurule katutanike. Mwezi mambilo katika tuntolotoke. Nete kute kwati kwa fibose vende kwati kasa yo. Nyomu kwa na kose kwa mkumzano. Nsemele no tuzi leti ya nando. Sana kulia kumachate leche uguru. Kusonga mbebia sana na buru.
Yo badi kuma badi. Boyo rabo dabsta omodo mi. Study me kuavadi. Study me so you don't bother me.
Girl, ya badi kuma badi girl. Girl, ya badi style madami. Study me kuavadi. Study me so that you don't bother me girl.
Bota milanga mfuga. My baby chupa kuchupa
Bakungere.
Bota milanga mfuga
Bakungere.
Oh, look a go vote mwichalo.
Yeah, yeah. Nyona jadi tuzi na matera.